Mr. Hopkins.
More effort. Omlewe. Ela buwana kwa mabuwana. Amotifawaz. Minilo boys. Njua pashpanda paria. Bakama bakama. Lintunale kula tefya la mapange. Ukutapwa pampe pafya mabange. Panzanganga wati unzange. Nishikata baipo fila ya kanya. Gana pisha mwamano ya kanya. Papa forgive me. 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 I don't want to leave you. Gana fuma pano nikuli mwenkesa. Limo mashoko batu shokwe. Shefilengo kukumuka sana no kufokwe. Papa forgive me. 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 I don't want to leave you. Ujana fuma pano nikuli mwenkesa. Baramikeni mucheni chenu. Naributuka mucheni chenu. Nasanda pano manjpenda. Eyo nabike ya guspenda. Tap ushake mishanga. Watshari pwene kampenga. Vishko vushkukarile penga. Mukaka nye mbushine mpanga. Fya pasharo nariane mpanga. Filen chusha chusha ndepenga. Kefyo nali filin tunalekula. Nale mwena mvwa kabalekula. Habale kolwa panine mkolwa. Efo na chitapa fibi. Na papata njiswile ni fibi. Ndeivu kisha fila na liakai. Nkunale kula tefya la mapangi. Ukutapwa pampe pafya mabangi. Panzanganga wati unzangi. Nishikata baipo fila ya kanya. Ngana pisha mwamano ya kanya. Papa forgive me. 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 I don't want to leave you. Gana fuma pano nikuli mwenkesa. Limo mashoko batu shokwe. Shefilengo kukumuka sana no kufokwe. Papa forgive me. 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 Njelelen. Njelelen. Les Angeles. Njelelen. Nabano lubembo kumutima lwali sula. Nimfuka mapano mbana wisula. Amakini mwapana mwisula. Nimumwebe neba fionze pa kempela. Nangu mpena ishifi shiva. Temptation ya kwa ifuma nshi shiva. Oli merite teresa mungafu. Nefine ndera nda mungu fe. Noka na milumba mungu lufe. Bububa pakwe bati njirufe. Limo matu nko na banesu. Eva lengo kumila ba mwesu. Ngana pishamo sana ndatina. Shibo mcha wino mweo wakwa shima. Endtime usheshibe kuna shima. Nashala na wande. Nitunale kula tefya la mapangi. Ukutapwa pampe pafya mabangi. Panzanganga wati unzangi. Nishikata baipo fila ya kanya. Ngana pishamo amano ya kanya. Papa forgive me. 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 I don't want to leave you. Gana fuma pano nikuli mwenkesa. Limo mashoko batu shokwe. Shefilengo kukumuka sana no kufokwe. Papa forgive me. Papa forgive me. Jelele. Papa forgive me. 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 Hype Entertainment.
Mr. Austin Perfection.
Energy Squad Zambia. Energy Squad Zambia.
Mr. Austin Perfection.
Chano kuya. Do a bash panda party, yeah. Number Hopkins. Shout out to my niggas. She's a bubble. Don't charge. Let me get in my chichi. Aritola YM. TM is in a memo on a sick paper. Palwanj. Black push to seven barak. Gazemba. Bagai pa sprint. Detention. Launch a me call. 10 kilometers of a pomegranate. Forgive me.